Sheesh.
No. Hey, bam and pam this again.
What is African girls on?
Nifumbe Lava macho na nidanganya Ama nimelewa pombe Mano napende za kinyama Hapa natoka na wewe Na kama mbae welawama Cause I want you for myself Usinikatai mama so sawa Pay the way you do the belly dance Mama nimesimama kidete Fanya kama unaketi na manichomeke Pay the way you do the belly dance Mama nimesimama kidete Fanya kama unaketi na manichomeke Zaidi yako we Saki mwingine zaidi yako we Minaona wengi ila we Saki mwingine zaidi yako we Zaidi yako we Zaidi yako wewe Oh, oh wewe Pandisha mizuka twen Na do de go go wine
Coco.
Sisi majo majo
Jojo.
Sisi majo majo
Jojo.
Na do de go go Do de go go wine
Coco.
Sisi majo majo
Jojo.
Sisi majo majo
Jojo.
Ooh, yeah. Baby when you do the belly dance Mama nimesimama kidete Fanya kama unaketi na manichomeke Pay the way you do the belly dance Mama nimesimama kidete Fanya kama unaketi na manichomeke Zaidi yako we Saki mwingine zaidi yako we Minaona wengi ila we Saki mwingine zaidi yako we Zaidi yako wewe Oh, oh wewe
Zaidi yako wewe
Oh, oh wewe
Zaidi yako wewe